Kuri uyu wa mbere nibwo abanyeshuri barangije amashuri abanza batangira ibizamini bya leta. Ibizamini byagombaga kuba byarabaye umwaka ushize bihagarikwa n'ubwiyongererwa coronavirus bwariho muri icyo gihe bituma amashuri afungwa. Abanyeshuri basoje icyiciro cy'amashuri abanza batangira ibizamini bya leta kuri uyu wa mbere baragera ku 254,678 barimo abarenga 600 bo mu ntara y'amajyaruguru batabashije kwitabira ibi bizamini. Ijwi rya Amerika ryabajije Bwana Bahati Bernard, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini, niba koko aya makuru ari impamo. Mu butumwa bugufi yohereje yagize ati, kuba abana batitabiriye ibizamini bya leta byo nibyo, imibare dufite iracyanonosorwa kandi niyo umunsi wa mbere gusa. Dutegereje ko ibizamini bisoza amashuri abanza birangira ejo kuwa gatatu, hanyuma tugakora raporo yose. Amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha ikinyamakuru The New Times agaragaza ko hari abanyeshuri 83 bo mu nkambi y'impunzi ya Gihembe barimo batitabira ibizamini bya leta, biturutse kuko aba bana bimukanye n'imiryango yabo yimuriwe mu nkambi ya Mahama iri mu burasirazuba bw'igihugu. Andi makuru aturuka muri Minisiteri y'Uburezi agaragaza ko hari abana bagera kuri 60 bitabiriye ibizamini bya leta kandi barasanzwemo ubwandu bwa COVID-19. Minisitiri w'Uburezi Valentine Uwamariya yabwiye itangazamakuru ko aba bana bashyiriweho uburyo bwihariye bagomba gufashwamo bagakora ibizamini.
Abarwaye turabazi, tuzi umubare wabo, tuzi amazina yabo, ndetse tugenda dukorana n'amashuri atandukanye n'inzego z'ibanze buri munsi kugira ngo turebe nta bashya bajemo, nta bakize. Ni ukuvuga ngo uburyo bwihariye bwagiye hahandi wa mwana ari bukorere kuko harazwi. Kugeza ejo twari dufite 57 mu gihugu hose. Ubwo buryo bwihariye rero bwashyizwe hahandi kuko hari umwana, kuko gusa uburyo biteguye niyo hagira umwana ugira ikibazo, kuko buriya nta nubwo ari COVID gusa, haba hashobora kuvuka n'ubundi burwayi, haba hari ugukorana n'ibigo nderabuzima byegereye ishuri ku buryo umwana yahita afashwa. Iyo protocol irahari, abantu bari muri home based care n'ubundi yakurikizwaga. Ni ukuvuga ngo noneho kuba ari aba bana bitegura ibizamini, birasaba ko haba n'umuntu mukuru umuherekeza kugira ngo atagenda mu nzira wenyine. Ngira ngo urugo rufite umwana ufite n'ikizamini bo birasaba kwitwararika kurushaho, kugira ngo ku buryo bamenya ngo muri iyi minsi itatu umwana agiye gukora ibizamini afite uburyo bwihariye bwo kwitabwaho.
Ibi bizamini bya leta bibaye mu gihe icyorezo cya COVID-19 cyiyongereye mu Rwanda kurusha n'uko byari bihagaze umwaka ushize ubwo amashuri yafungwaga. Abanyeshuri nabo bongeye kugaragaza ko baje mu bizamini ariko bazi neza ko ibihe barimo bitaboroheye.
Naje gukoranaho ugashyiramo metero, nuko tukavuga ko turi mu bihe bibi, ntidutizanye ibikoresho, buri wese akamenya iki.
Ibizamini bya leta byatangiye kuri uyu wa mbere bizasozwa ejo kuwa gatatu. Biba byarabaye mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize, byakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19 cyatumye amashuri afungwa. Mu gihugu hose abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta barasaga 154,678, abagera kuri 54% bakaba ari abakobwa bangana n'138,665. Biteganyijwe ko itariki ya 20 ibizamini bya leta bizakomeza hakora abanyeshuri bashoje amashuri yisumbuye. Asunta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.